yande sapo jeddi min ta chapantati studio kalangu habaru je fulfulde ko jawone mon hande sembe kibaruji men puddan do fi ko darto hono pelle wadobe gacceji nay kany won ko holla suba ko en ton doganduci region mo doso dundu konna hore bon ko holla dum modo police be andina en dum won golle ko be gono ngada kambe enda non ni fawar jondu konna hewbe won jiabta na settimari durobe no enda no dilato enda gab batte warre tefude du warto na men sorowa dundu be hebe boko haram won torribe don du goddo halna en goto latido fawar jondu konna ni yi gacce maccu yewtal men pinna hande studio kalanguni altiner falta do filosariaji hande en kalando fi noy watta ko nardal hebe illa sere wadaka ko jawone mon sumana amadou janganta on kibaruji di endani e fulfulde nda studio kalangu en puddan go fuginana ndedo andinore latido kono horjo leydi Niger general de brigade Adrahmane Tchiani deki jungo do derol gam batte on mojjintinde gouvernement tawado hande do endam dun waddini ko fawarjo ni mbietedo commissaire colonel Ousmane Abarchi kanyon ko wada ministre kawjido fi ko dart arzukuji mbastede leydi ndi endam mahamman mustafa barke kandu hedde ke latade ministre kawjido karanji on professeur amadou hawa kandu wada ma ministre kawjido lantarchi ministre yitat idu konda fu mbien ministre goto hawjino dun ko dun senda wada tati dun du konda wono andinore wurtinde fawar jontu konda ni edo fi o endam non yele kibaru yidi yerno kaldina den no tawadu konna ni hono ton enna doganduci hande altiner sappo e jena lewru fevrier wonno ko fa hande en pelle wadobe gacce nayo ambi en nay kay won ko holla yaade e horebe dundu konna ni gabbatte alle famude hono fa hande gacce de mum ngada go fugi nanda wujjobe telefonoje non der mabbe no tawa wujjobe dabbaaji der mabbe no tawadu sottobe dorogo der ben waddi ko fawar joni wi enquête non nanon hono docteur kawjido filo ko darto police be tan département mo doganduci region mo do so tawe den hono ko andinto en do fion enda o wita kenani hono fawar jondu ko commissaire principal Abdou Ibrahim wakati mo Aliyo Bawalandim
na dey réseau okunena
gumpal ngal toni no chefe tati non tawander mun ko lati be chonnata na drog dundu mi nangi wobbe mabbe hedde kurufawa musseka kambe malan kwara mi nangi dana be na taba bonka kilo jeegon kambe kinije tra madol bodeje ujunere e keme jeegom ne wodi kinije biyetede diazepan bibbe ujunaji nayo e keme njoyo e gazol bibbe keme njeddo kambe moteje didi e cede labde ujunaji keme jeetati wodi cede drogo ondo se hisama no wada milioji jeetati cagal ma non do ballaga policeji kore mayrua min nangoyi wuybe latibe wuroji e wuroji ngatta wujjude wujjobe damunci beto du bibbe wuroto gomballi min deki juude do mabbe gan do motejo be baddo to yaade to damunci de ndurta nangude dum
omoto suje seeda
nani elee nyalaade chakitina me wakati chakitidi enani durobe tawabe le commune mo chettimari region mo difanoni ebe don ebe doga nokkuje mabbe de gam batte alle e fawar jon gacce ko himbe boko haram wona wadana be kambe durobe en ko he mabbe fuwartena men sorwa gallure mawnde nda dum wadi ko fawar jon ni hono bandimi mama idriss yewtidi e gote mabbe bitado amadou o andini dum saabi dilidu mabbe du e tamperi ko kon men ji en der maccu
himbe be waddu be zamanu ne boko haram ngati e jiteji be piani min do be dawni am do be ko iyam yalji der majum Allah wadi yalji din mawbe innire ndido kebi shoptoy to kadi lekkol kulbe ko e kany kulne Allah wadi kul shoptoyaki ko be mbube wuro ngonni ko e joyi ko e didi kebi ngarti ko e tati ngarta to kadi hanjum joni min kam data e dow majum min goni asaraaji kam gada e jawdi ndibe tawdi min hanjum kam ayma joni ne waddugo asarji amin kam ndi min garti do min galda e jawdi ko min marda yalji amin min garda ko min dum wada dum tayma ko min dum sudda min asiri dum marana min yalji kam ma dum wadana min safta e dow yene hanjum min banta
nama telefar joni hara ton endan le departement mo ayo region mo tilaberi don du kondan halaji no jana ngarta wi ama sogeji habbinibe no torre himbe yobe jahal do kero hakul le Niger e le Mali don sabi horebe departement mo ayo enda be ngadi wosagol yatoete yasan funder le ngotirdi gam attoade kero gol enda faabe pam gongonga majjum yesoje mabbe du konna kam no prefet mo departement mo ayo enda der majjuni tamimu dari hausa kalodo inde lami leydi ayeru o note ke bandimi Abdullahi Amadou hono koro jahangal mabbe kalenda
Alaji gondi no njaa no garta do rezoji wi a police ji gonna njaba e nimbe cede wadi sababu njaaki amin latiki dum wodi sanne sabu mi de andi ko hande o ya sanni jogi ayaru e tilaberi tabaruji gon kebama to funim be jamtino ginandam police ji gondi do boggi jemma ila nyalomadi hande nimbe ko jana ya san hanoni ayaru e lamzangani tawidu wona nonnon kerol hakkunde leydi Niger e malino no wodi labi lamu di gomnanti Niger joini ko min jami police ji di pammini min do mum be bi neddo fujji dido jaraade kero leedi no wodi talki di hani tawrede ko lati feytel kur pesogal no tawa he se jewmun tawdaka e majji fu no jukete yoba cede
ene jara kibarji men en yeso do na studio kalanguni hono fawarjo sappo leur fevrier wonno ko jodda kale wada hakkunde minister kawji fil lantarci leyde hono fawarjo Burkina Faso Mali Niger kany e Chadda hawtade togo ngadi jodda kale hakkunde mudu en ko ngadi jodda kale odu konna leydi Niger adake hokkude na sotirde be du gasoil mo leydi ndido dum du konna won ko be jebi tabintene do mudum be kaldi do majjum be nardi do majjum dum du konna won ko fawarjo no wurti ele hawri den jonno togo kay no tawa hen kano woni be biye be ngone be kaldi mo be jewdi mo fa be dar laabi din enan waawi hoji rede kano leede to ko mudum yarama do majjum yerno le sahel wurtobe no hokka kibaruji nyalande war nyalande haliri non faande le kibaruji di enan no tawa du konna hawrtere mawnde dental leede afrique kandu konna ni fudda kana sappo e jetti yetti mo sappo e jetti lew fevrier ndu endam ton addis abeba galur lamod leede ethiopie dum du konna ni be ngadi yewtereji kewdi sabu lambe ko buri chapan tatom be leede enna kanye hore gouvernement ye hawroy ton be ngadi du konna yewtere do fi ko darto jande cello bibe adama be e faane du konya wonju tugol bata keji lamod leede kanye e bolowol ko non hakkuni himbe e dillewambe leede leede hawtade wonju tagol mbakaaji ko lati chadal no endam dum du waddi ko faane leedi Mauritanie kanye woni ko hokka hora ko fawar jondu konna ni dental leede afrique ni endam faande wakkati ke senda hawrinde waroy chaggal mundu konna ni e der majjum be kale do fiko darto lumaku hakkulle afrique ko wete zelecaf kandu konna halamu halama ton hollama du konna ni kany o lede chapande na jeddi de afrique kany en woni ko tabintinay dum kany do wono golda dum dum woni sodandur gol hono lumaku der lede afrique de fawar joni le kibaruji do en studio kala nguno tawadu konna sin en dari to en region mo agadez jokka njatem to enan taama kany on enan non won en le region latidi hono no tawda sembe e do fi ko darto fawar jondu konani hono tawrede jawdi ele galleji dum wona ko hono fede leydi Niger hawjele hisab yetende INS wadi kan be mi le tilaberi kanyum buri tampere har fil ko dartal ka ko leydi enda il sofu tingidi kanyum won horejo fawar jondu konani in INS mo agadez nani ko halni bandimi Musa Mamma
l'enquête taykaki do no burdam bale woni no wadirano duubi didi wadde duubi didi du taykaki ki enda INS wadata ki bale ujunaaji jeegom e kemme jeegom e lasu didi dom taykaki ki enda wada de region yi redu leedi Niger do ko jom en bale de enda keba jogade bale mu e taykaki ki enda tugutum de jom bade on enda no gollo gomnati non nano gollan e bude jobdi lewru non na jomun no lumo todo non taykaki ki enda ni holli ko region Tilaberi buri talka ko gando bale mum hemret yewtinaade chapande joy e didi den enda fu bale non de kejoray agades ka hebi no kure jedda bereden do bale hemre bale sappo e nay tawrete talka ko nyame do bale hemre bale nay
4.9% nani faande en jotto en agades fa kale hala hono chadale do kulle tidal hebugol mudum dum wonno cogujin don no tida chaadon don watta en sane dum du eden andi kulle de du ko duudi fu jaati doda e leydi remete gerno jo li bi algerie dum du hono faandade lewru soumay bandu yottaki tafo nenen dum do waddi ko anise karim bandimi o yewi woso le wurto nana ko bibbe wuro haldo fi ko darto chaada gonto en
koy kaya musamman wonde no wodi are e nyamri yureteni algerie misali tamaraset wadde ɗon annda agades no yotto du wakkati mo ñamridi andan heɓatako ba seɗɗa nden ne caada o andan hannden ko wonno ada hakkilloji yimɓe no ngam illa suumay faani ceede ɗen andan
ɓeydeteɗe
ni wiyama suuma yeerana hunde fuu ceede mum laabi ɗiɗi ɓeydete feylemu ko tilsi e neɗɗo humtoro ɗum talka wawta soodi woodi sakuru gawrine neɗɗo waddata innde mum ngam ɓe cuuɗo anɗi noon say wiye hannde na jaango woni suuma yeere koɓe mburtinaɗi sonnude fini allah fuu ceede ñamdu wonana ninno ɓeydoro yeeso
ɗo andan ni agadi ñamri ceede mum en no ɗon no ɓeydo yaade di yimɓe ɓuri nawtorade nder suuma yeere de enda ir sukkat pari e neban gacce du lumotoɓe ɓen
endanɗ
nawantiri fande ni ɗo gallu ñemese en kalan haala hono ko watta milliard sappo ji français fa kañum woni ko heɓa watta mooɓa no woddu konɗa ko watto milliard ji sappo e ɗiɗi laatiɗi kañum ɗi endan nder majji hono kanka heɓa mooɓama yaha kano woni sappo e joyi woni ko heɓa joni noon tat ɗitoɗo koɗon dooma fa yetto huuɓa sappo e joyi ɗum wonno ko koldef fedde wonde ndardo fi ko darto hono himɓeje joguiɓe ceede han tawi hokkiti nenne ɗum ndu warana ni wakkati mo himɓe kolde fo enda waɗi jiidal aljumarde enda sappo e jeego lewru février ndu hakkude muɗum e hoorejo leydi Niger gam batte holludemo noyi golɗe wonno yara ɓe kolli ɗum hoorejo CNSP général de brigade Adramane Thiani. Har fila fina tawade konnani hono jahangal nayaɓɓal ko darto fi hono tewtugol debbo ɓurɗo gaari e nder leydi Niger ko wiyete Miss Niger waɗama ko ɗum waɗade konnani waɗa kadani hono fawar joni assé o enɗaɗo gallu ñamen nden noon keɗɗo ɗum du kam woni Nana Farida Abdul Wahab Hamidou non woni inde makko o heeɓi mbar jaari million tati français fa nonno du konnani o heɓanama kulle kewɗe hen o waɗinani duuɓi noga e goho o jiyakana gallu ñamen darde makko métre go centimétre capanɗe jeɗɗi e goho kiloji capanɗe joyyi e nayyi e ko deki seɗɗa woni hono fawar joni teddirka makko kanko enɗan ni o durudena e sappo bandiraɓe makko ko liɓiɓe yerno fawar joni sahel mburtiɗi subaka o sappo e jeena lewru février haaliri en gaari e yewtere men pindu en kaali haala noyi watte ko himɓe waɗa nardal illum waɗa e saria ɗum wonno ko maître Ali Moussa wonno andina ele yewtere men pindol ngol enna wakkati mo yewtidi e Anice Karim.
La conciliation
lawol non gol nawtore tefude naral caka lurruɓe garɓe yeeso suudu kiite fadde kiitotoɗo on enden ƴewtinade woytanu mabɓe taƴa kiite majju kan woni heɓude mosola lural gal enden fadde kiitotoɗo on enden sarɗude caka lurruɓe ɓe
no woodi rafi pamral ko natta hakkunde nimɓe ka noon iɗum wawi fondudeɓe
dans les différents de travail quoi
caka gollo e campagne na ardiɗo campagne o enden dewtere kiite ƴami ɗum tefa heɓude mosola lural mabɓe gal enden fadde woytanu maggal yettine yeeso suudu kiite misali inspection du travail no wawi tefude heɓa mosola lural gal enden fodde no laaɓi kawjiɗi golle bi'iri nder leydi ɗin nde allah waɗi inspecteur de travail o enden heɓi fonnudeɓe sey o winda ɗerol potal mabɓe no woodi kaden saworteɓe wawɓe kan en du tefude fonnude gollowo o enden na mbi'en golloɓe e ardiɓe mumen deni lural heɓake caka mabɓe dewtere kiite nangude ɗatol mum hemre e capanɗe nayyi e nayyi fa yetto ɗatol hemre e capanɗe nayyi e jeetati gaɗi filla ponnol himɓe deni lural heɓake caka mabɓe
faire taire les litiges
gollal kiitotoɗo woni taƴude haala hakkunde ɓe narra no woodi du kondan laawol fonnudeɓe ko watte gam mosala heɓe do saɗorma on nani ko maître Ali Moussa famini dow majju
c'est possible toujours
ko waɗo noon bani himɓeɓe enden jaadi yeeso suudu kiite himɓeɓe no mbawi tefude narral heɓo caka mumɓen ponnowo mabɓe o enden no wawi laatade mo hen noon fuu mo wonda du fuufuu eko waddi lural gal enden caka mabɓe ponnowo o o hana kiitotoɗo o hana du pasotoɗo amma o neɗɗo noon andaɗo jon andal dow laabi lumaku e hawta joɗodade himɓe o laato du mo tawre bawɗe e ñañal fonnude himɓe
mettre fin à des litiges qui opposent des parties
ko ɗum laati hen fuu no woodi nimɓe andaɓe wooduɓe bawɗe moƴƴina hakkunde nimɓe ɓen du no doggitore gam heƴƴude hakkunde fa narral heɓe fey so haala kan no tawa yeeso suudu saria
l'audience est levée
<t'en> dow dum won ko kibaruji men e fulfultili hande en do studio Kalangu seni on hon keddi jam arbe nan dum daade mu en hawtade e mi hore an no won do min biato assalamu alaikum mbalen to jamwaade.